Nitakwimbia wimbo, wimbo wa salamu, niutume kwako wewe. Tuwara na mzigo, pote sina hamu, kisa penzi lako wewe. Kipindi mekosa baby nisame, ama kisa pesa no chazo utembe. Vigumu kunitoka ungerudi tuonge, kirita na vishuka usi nikonge. Mungu moyo ushaisha Bwana, tangu uwe mbali I don't know what to do, to do. Perfect in the mama, nako sumari. They wanna see you, see you. What I want to say is isa me, isa, isa me, isa, isa me. Dosari, nimebadirika, asarudi untizame, nimebadirika, tena squeezing nasari, ila yote tisa, kumerudi niungame, wenda ukarithika na, mapenzi safari, nimendo wetulipanga, tujenga, tufe tuzikane, nyumba kari, nimendo wetungeganga, usiane, shikane, tafadhali, nito surupali. Mungu moyo, ushaisha Bwana, tangu uwe mbali. I don't know what to do, to do. Nafeti na mama, nako sumari. They wanna see you, see you. What I want to say is isa me. Exactly.